download music on Sorati.
It's gone.
You know it's that season they teach I'm representing to the fullest, you know sir.
Kalidwela nula utambwali, majuluka utambwali. Mesa muna nena kuti simu dzachoka, apa mwasinta mamba ngati njoka. Kunditeka maso sina tekuona, chandiliza chikondi ngati boza. Kazi wakanika suma chakukonda, wakanika suma chakukonda. Mama vuto ndizakala nawe, ndizakala nawe unanene. Pamavuto ndizakala nawe, ndizakala nawe unanene sasudzandisiya. Dziko lakuladi wopanda iwe ndichani, tisamakumane usamale, ndingapule ngozi ya bale. Ukale kutali kukawale, saine so uiwale. Ndati dziko lakuladi upanda iwe ndichani, tisamakumane usamale, ndingapule ngozi ya bale. Ukale kutali kukawale, ndingapule ngozi ya bale. Pamavuto ndizakala nawe, ndizakala nawe unanene sasudzandisiya. Pamavuto ndizakala nawe, ndizakala nawe unanene sasudzandisiya.
Dziko lakuladi wopanda iwe ndichani, usamakumane usamale, ingapule ngozi ya bale.
Kalidwela nula utambwali, majuluka utambwali. Mesa muna nena kuti simu dzachoka, apa mwasinta mamba ngati njoka. Kunditeka maso sina tekuona, chandiliza chikondi ngati boza. Kazi wakanika suma chakukonda, wakanika suma chakukonda. Pamavuto ndizakala nawe, ndizakala nawe unanene sasudzandisiya. Pamavuto ndizakala nawe, ndizakala nawe unanene sasudzandisiya.
Download music on Sorati.